Noba sesihlule kendleleni sisiwa silithanda muzika malako kuba kunzima kodwa wenu nguThixo kwaye ubukho nizolu sekhona nanamhlanje nangomsi senguwe.
Maliphathwe ngobungcwele gama lakho. Bukumkani bakho mabufika intando yakho mayenziwe emhlabeni njengbisenziwe emazulwini. Benamhlanje sonka sithu semihla ngemihle sixolela izolo zethu njengoba nathi sibaxolela abo basonayo thina ungasingenise kuyendweni usindise enkohlakalweni ngoba umkani bobakho namandla ngawakho nokungcwalisa bobakho kude kungenaphakade kunini thanda. Kunini tandasa.